atazi ndikaga tikateretswe imana icyo batazi aho ja bless no my curse. Bifuza komora mumarira namuwe bagira bamvumira kugahera banega imitego mitindi ikabashibukana nk'abanyuza mijisho ja ureba mu mitima ubababarire nibaza icyo bakora mise teach them show them the way oh na 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 teach them show them the way. Batazi ndikaga tikateretswe imana icyo batazi aho ja bless no man curse baneri cyaje neri cyangwe basunika ikurura imigisha yabo ja yinjishijemo bamvuga nabi bikabatunga fungura amaso yabo babone ingabo zingose uko zingana mise teach them show them the way oh na 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 teach them show them the way nibangu bahane
the music.